keep on cash killer. See, now you're the one.
Hey, boy. Niko kama toy, nimetata kwako na enjoy. Tamu honey boy, jalamba lako. Nikiwa na control window tower, yani kabisa na pagawa. Mashutika shinji kagawa. Oh, well, unapenda nakupenda unajali ni mwingi wa shima. Nasema nangangana kwako.
Fili maumivu yako kwa moyo na kuonea huruma. Vile unaniona mkosefu umesahau. Yani ni unione wembe. Sijatenda mabaya semeni kukate. Kwa nini kwanza ni kutende. Kama makali wewe shoka niyejeme tuna
mima. Na minangana kwa kama rupa mbibu. Ni shabiki kwa
fariji.
Ongeza wewe baby enjoy. Na minangangana kwako. Kama rupa miunitoi. Ni shabiki kwako. Ongeza wewe baby enjoy.
Terrible love, it. This has been a